Ministry ya mazini nobutonde bwense sabiye webwe nsimbi obuumbi buna nobutonde tundo satu mumunana nga zino zakozesebwa mu kutuusa amazzi ag'okweyisa mu mpiira ogwa Afukoni. Uganda ngeri wamu ne Kenya n'eggwanga lya Tanzania amawanga gano gagenda kubeera n'emipiira egya Africa Cup of Nations obufunze Afukoni okuva ng'ennaku z'omwezi zijja kuba 19 omwezi ogw'omukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2016 ng'ekitundutundu eky'okukolera wamu. Wabadde ayogerako n'akakiiko ka Paalamenti ak'obutonde n'ebyobugagga eby'ensibo mukwanjayo statement ey'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 ssaabawandiisi w'enkalakkalira Ministry y'amazzi n'obutonde Alfred Okonse asabye babongere ensimbi zino obuwumbi obuna n'obutundutunda satu mu munaana. Minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Ssekimbi naye abuulidde akakiiko kano nti ebibuga okutuuka ku mazzi amayonjo mumetazi bibiri zoka kinono kikyuseemukko okuva ku bitundu 72 n'obutundutundu 8 ku bitundu 76 n'obutundutundu 20 mu kimu.
Urban access to safe water and clean water within 20 meters has improved from 72.8 to 76.21% today. Reflecting increased network coverage. In rural areas, access to safe water and clean water within 1,000 meters has been maintained. 68. Water for production storage capacity has slightly increased from 54.76 million cubic meters in financial year 2023-2024 to 64.885 million cubic meters.